Again. Haya maisha yana mambo mengi, unaweza ukabisha ukaonekana ndezi. Tuna flow fiti nizo hariko na saka tu machenchi. Lefu la nifanya minikaze, sio ni wakunipiga tafu. Sa kwa nini nisiwaze maujanja kibao, yani utundu mwingi kama mzee kunibao. Story za wakuda mister kiss pose nao, ata nikiwa bati mishe mishe bado naziseti. Iulize mitasi na skendo za gazeti, mini mbishi sema tuje jua. Mulize mbishi tayari kasha jua, kings and swagger man. Nimekuja kama faza ghetto, nisikize man. Oya wanangu kama tunakiwasha kama mishe mishe kama 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 kama. Na wanyonga kwa biti, acha washtuke. Tuna rafiti, acha wajute. Sina hiti mjini inayesumbua, wanantagi mapaparazzi kipo wanataka kujua. Au kwa kuwa neto baba nani, nimechoka na maisha lafu na uwezo chanya yani. Kwa hii midundo miwaga sifai, na umizo bongo na tungo za toka hai. Wakina mina, upu na kuru sumu, wanakubali vina wanasema atari sumu. Kujiamini ndo kitu ambacho usipo jisamini utakusema wavimba macho. Kukata tamaa kuni hasifai, unaweza onesha mwanga kuni nuru ilio hai. Nipo weki weti kwanza na ichezea midundo ya alute kwa stanza. Oya wanangu kama tunakiwasha kama mishe mishe kama 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 kama.
Oya wanangu kama tunakiwasha kama mishe mishe kama 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 kama.
Oya wanangu kama tunakiwasha kama mishe mishe kama 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 kama. Oya wanangu kama tunakiwasha kama mishe mishe kama 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 kama.
Pamoja sana Yange Tools na BIG bora. Singida Town baby, if the squad baby. Oh,